DutchMsafi.com
MGM Records. Oh, yes,
sir. If you want a man, I'm go 60 number.
When you know not give Zina chali kichwani, yupo klabu pigi pia no homelo kwani ni DJ unakiri wewe. Zina chali kichwani, yupo klabu pigi pia no homelo kwani ni choresha, unachoresha. DJ unachanga ya unachoresha, choresha, unachoresha. DJ jimbo zako zinachokesha, tunataka kibira, 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 nipe kibira, 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 kaka kibira.
Everybody clap, 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 clap. Everybody clap, 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 clap.
Tumekunywa makipati, tumepanda na mshikaki. Boda boda di masaki, kupiga piano taki. Nyo tushakunywa makipati, tumepanda na mshikaki. Boda boda di masaki, kupiga piano taki. Kwani DJ nani, hachape kumala suchu. Tafalani, kweli mambo ipo huku na ulisa iko kidali gani. Eche sauti ya suchu nani. Mshike mlete kwa huku. Mejuto yo, hey mama mejuto yo. Ni waoneshe mejuto yo, hey mama mejuto yo. Minataka mejuto yo, hey mama mejuto yo. Ni waoneshe mejuto yo, hey mama mejuto yo. Mama kwani DJ nani mbona najua kibegi nishike ninataka kuwa. Yei asa sasa mbona najua vyatu nishike ninataka kuwa. Mejuto yo, hey mama mejuto yo. Ni waoneshe mejuto yo, hey mama mejuto.
Jackson, wote leza wona pale Michael Jackson. Walaya uoni, simcheki mtu usoni. Na boya kikushanga unamtia mishanga ya usoni. Michael Jackson, Michael Jackson. Wote leza wona pale Michael Jackson. Walaya uoni, simcheki mtu usoni. Na boya kikushanga unamtia mishanga ya usoni.
Tumasile baba, tumasile baba.
Kama mtambo umeuchoka tuache sisi, tuje tupige misondo tukamate mabinti.
Mambo ya mabali, wazungu na Somali. Basa mbona upumbali, sogea leo upumbali. Oya wedo kuja fali, huku leo kuna kamali. Chula chula mejea we mwenyewe utakumbali.
Baluza me, baluza me.
Everybody clap, 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 clap. Everybody clap, clap, clap.
Kwani DJ nani, hachape kumala suchu. Tafalani, peli mambu ipo huku na ulisa iko kidali gani. Eche sauti ya suchu nani.
Mshike mlete kwa huku.
Mejuto yo, hey mama mejuto yo. Ni waoneshe mejuto yo, hey mama mejuto yo. Minataka mejuto yo, hey mama mejuto yo. Ni waoneshe mejuto yo, hey mama mejuto yo. Mama kwani DJ nani mbona najua kibegi nishike ninataka kuwa. DJ yasa sasa mbona najua vyatu nishike ninataka kuwa. Mejuto yo, hey mama mejuto yo. Ni waoneshe mejuto yo, hey mama mejuto yo.
Nipo na kizu
47 banga jelo bila kari
kizu
wakizo manonesho na vyo imba.
Ona kizo yupo na sixi
bishi nyau
uwe sixi
nyau sixi namba ibubwa na pigia KB Tiger Isa Mkristo
Shehu Baba
Asani Msera Zulu Mjeuri
Pacha kipafu Boska lewa Big Panya Msaba Chaf Montana Luka Show Koba Kifea Songe sana Asani Asa na mwenye unana usana Tikianza kwa taja taja zana
Yasa mwani Mr. Yasa Piga Kasi Maka Bubali Na Konde Boy
Rasta
Azadi Jona Skobenko Muba Maraga Na Chatudu Mehochi Neja Cho
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.